angizosalala angizohlalala kuthi ubani nobanibani obani angastresa kaha angizohlalala angizosalala angifuni inkinga bechobe uyabona uhamba nalo amatubaitu take shot the calabo I do angifuni inkinga bechobe uyabona uhamba nalo amatubaitu take shot the calabo I do